Zaburi ijana na makumyabiri n'icyenda, indirimbo y'amazamuka. Bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, aba ariko ubwoko bw'Abisirayeli buvuga none. Bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, ariko ntibanesheje. Abahinzi bahinze ku mugongo wanjye, bahaciye impavu ndende. Uwiteka n'umukiranutsi yaciye ingoyi abanyabyaha bankizeho. Abanga Isiyoni bose bakorwe n'isoni basubizwe inyuma. Babe nk'ubwatsi n'imyaka bimeze ku mapfundo y'amazu, byuma bitarakura. Iby'umusaruzi atuzuza ikiganza cye, cyangwa uhambira imiba atuzuza igikondorero cye. Abahisi ntibavuge bati, umugisha w'Uwiteka ube kuri mwe, tubasabiye umugisha mu izina ry'Uwiteka.